la halali lim lizi wa ajabu hazimi wa la hachoki lim lizi wa ajabu hazizi wa la halali wa jabu hazimi wala hachoki limlizi wa jabu hazizi
wala halali
limlizi
everybody in the building, raise up your voice and say,
Hasinzi,
say Nimlizi,
Wachabu,
Hasinzi,
Wala,
Nimlizi, Wachabu,
Hasinzi,
Yeah.
you, Lord. We bless you, Lord.
One, two, three, go, go.